Straight out,
every time I drop this and I'm good. I came along with Schmidas with them.
It's a fresh boy.
It's a boy. It's a boy. S-E-T. It's a boy. Uluwe mbulu afuna hapa nochalo. Mwe Yesu uluhule ni habana venu yao. Yao. Nimwe Yahweh, Yahweh, uhule ni abana benu. Nimwe Yahweh, Yahweh, uhule ni abana benu. Twafwe ni Yahweh.
Muntu afa bari pise bamu posta. Potandisa kwa muntu na epe bamu posta. Baka kwira fitika wadada bamu shoka. Baka yele ni vangati vana shoka. Mayuti vanalema kutwala. Yose bakuma sema kwala. Vasimai vanaleka na kufala. Vivero panza atijia kufala. Presto vanaleka na muyopa. Yose pamitia bantu bango ponta. Kuchech kuri mirako mane. Ima choka kutitza mirako mane.
Ulu afuna hapa nochalo. Mwe Yesu luhule ni abana benu yao.
Abrigatisti vampiri vanapanda. Wasa kumbwira bakona se kumanda. Kondo vampiri vapayana. Vafamili vafakana na kuwaya. Vampiri vapepeka kofemu. Kefo vampereko the same. FN ntie mwine wa game. Aba mante vakaini vafeki. Bama pwela ngati uli na maseki. Ukankana proku wakuza na puseki. Ambuye Yesu mutikururu kire. Kuefe ni somo sakatisie. Aba manche chalo chili mulast. Bebi chitika muli pepo na glass. Baka kwira kwitika wadada bamshoka. Divangati baka ere bana shoka.
Mulu afuna hapa nochalo. Mwe Yesu luhule ni abana benu yao. Yao. Nimwe yawe.
Abana monaki ni woka shmete katochi. Kipa yama beat kwati twari chopa tai chip. Shmete Zambia. Kweta choka ni kutari. Physically beat putin di safeguard. Kona boya dunia mfupi na mkari. Shmete Zambia. Coast Nation.
Straight out zpushup.com.